kukutana kisimani, ukienda kuchota maji, nikakwambia mimi nakuhitaji, ukaniuliza kwani unamshikaje. Tulikutana kisimani, ukienda kuchota maji, nikakwambia mimi nakuhitaji, ukaniuliza kwani unamshikaje. Mtoto mzuri malaika, can see you without light. Tulikutana kisimani, ukienda kuchota maji, nikakwambia mimi nakuhitaji, ukaniuliza kwani unamshikaje.
I see the world in a room.